All right, let's go on. Let's play some more music. Let's hear. Can't have a program about Rochereau without playing this song. Lo Yenge with Tabule and Mbilia Bell, along with Afrisa International. Nice double LP that came out years and years and years ago. Just a prized album. Here is Lo Yenge.
Ikambo na yoki na mosika ezali nsomo Masolo na yoki na nzoto na yo ezali ya kosepelisa ngai te Ikambo nyonso ezali na suka elelo na ndima e Na yoka na tia teme motema libanga pona bolingo na yo ngai na lingaki yo faso ya liboma Motema ya moto yoka lelo yoka lobi suka eko lemba libanga eko pasuka na kilo ya makambo Bala bala na mokili babala mwasi kitoko mingi ne tumbu Linga linga na mokili balinga mwasi kitoko mingi ne liwa Bakolo bana ye pa inyoso e Yo kitoko mingi ye mama Yo mwasi ya kitoko mingi ye leki Mama ye Eko zongi sa ye Nga imwasi ya moto Bakolo bana ye Ozako leki satango ye Kitoko na ye zali mbongo ye ngo Vanda mwanze mboka nye mingi ye ngo Mama e, boka kizasa masengi nyele kimingi e, omi pesi nzoto. Motema nangele mbi makambo lelo lobi, suka eko lemba libanga eko pasuka na baku ya marto. Suka oke imo bembo sanke olo bananga mama na dudu. mboka kinjasa masengi nyele kiminye Omi pesi toto Motema nangele mbima kambo lelo lobi Suka eko lembali banga eko pasuka na baku ya marto Suka oke imo bembo sanke olo bananga mama na dudu Bananga, hey, 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 kena zamba Bolingo nanga, alandi bisengo yamboka Kinshasa Malo bananga, hey, 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 kena zamba Bolingo nanga, alandi bisengo yamboka Kinshasa mama Malo bananga, hey, 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 kena zamba Bolingo nanga, alandi bisengo yamboka Kinshasa Mboka Kinshasa bisengo bile kimingi o mama Bolingo nanga alandi boso baya bato mosusu Malo bananga hey, 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 kena zamba Bolingo nanga alandi bisengo ya mboka Kinshasa Mote mananga ongo ongo ya mwana nanga Olandi bisengo ya Kinshasa talali boso peta la simae Malo bananga, hey, 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 kena zamba Bolingo nanga, alandi bisengo ya mboka Kinshasa Mboka Kinshasa, bamwinda ya shonele kimingi na balabala ye Bolingo nanga, achange motindo ya mboka motema imamai Malo bananga, hey, 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 kena zamba Bolingo nanga, alandi bisengo ya mboka Kinshasa Motema nanga, hey, hey, hey Mwana nanga Bolingo nanga Olandi boso baya bato mosusu mama Malo bananga Hey, 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 kena zamba Bolingo nanga Alandi bisengo ya mboka Kinshasa Bolingo nanga Alandi makambo ya Kinshasa Nalo bayo kate Motema nanga Malo bananga Hey, 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 kena zamba Bolingo nanga, alandi bisengo ya mboka Kinshasa oh, Mboka Kinshasa, eh, bisengo bileki Malo bananga, oh yo yo, mote mananga Malo bananga, hey, 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 kena zamba Bolingo nanga, alandi bisengo ya mboka Kinshasa Mboka Kinshasa Noko Viki
oyaki komi bwaka na 15e outaki epai ya mobali ya mosolo aboyaki yo aboyaki yo mpo yo ezaleli mabe na boy yo 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 Bayebana Boyoko sakabango miso molili Boyoko sakabango banzela yo kendeke Na boy yo yo yo
Panti a mobali e ebongi mwasi ayo kila kamo bali mikolo nyoso na po yo 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 Motote Barapora na komo na yo Ele kimingi mama Na bo yo 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 Oh
Soki na ekotala yo Disolo mosusu te kaka ya mwasi nanga mpandeko Olobi mbongonga nazwaka ye moto akboroko Mwasi nanga azwaka 30% na salaire nanga Yo zwaka 500% na mito ya mibali yangana Lobana naleki moninga Mama ah Na bo yo 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 oh. Kinga na linga kayo Olinga ki oye baso kinga na kokiko pesa yo mosolo Mama ya mongo apeki si yo na likambo yango Alo bitika kobeta kazeke pona mobali oyo e
Na po yo yo yo
Moto swana kae to kominde kuela ngana yo bana mama lokola yo bota bana oyo na moto mosusuwe pole lo yo ngana yo to ela kabango na boyo yo yo yo
Nalingite
akomi ndeko kamola makanisi na nga lokola elamba mpo te nga nakauka makila na nzoto likambo ya kosambwa boye na miso ya bato na boyoyoyoyo lwambo e
kosala mosala esengi ye bato nganga mpoi kosala mosala esengi ye mayele epai ya kobomba makili ya bato ezali te epai na ye na boyoyoyoyo sima mpoyo loba na zando tala bokokani talaka ngo kuna na boyoyoyo kanda na motema mpo na pekisa okumbato bana na yo na fami na ngai mpo na boya kobima na yo na miso ya bato kizolisa na boyoyoyo
pote ndoki ya famila nga esila pouvoir Oyo ya banganga na yo e mata mama Makambo nyonso nga na kosala po na bana na yo Edinaka na mai pote ya yo e mata e Na po yo 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 Mwasi moto eba kasekele ya bana ye Awa yo komi koswali sanga na miso ya bato
Baka kombo nangana ya mwasi nangai na kuruze Yo mwasi mobimba kisele kayo na loketo e Na boy yo yo Zongi sourir na monoko na yebate
Na boyo yo 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 ho Na boyo yo 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 ho Maike la moya nzambe o mama Maike la moya nzambe o mama Bona nini mwasya nyokolo makanisi mangai Na lingite
By request, Sweet Lettre number three from the album of Le Grand Maître Franco, along with Le Seigneur Rochereau, Taboulé, the late great Taboulé, both of two great artists now beyond us now, from the LP Shock, 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 1983. That was Sweet Lettre number three. Before that, Coup de Marteau from Taboulé Rochereau from the album Rhythm Sumgé. And before that, of course, the great classic of Taboulé and Bilia Bel, along with the Frisa International, Loyenge, from the double album of the same name. The Rummage is an online journal that features music reviews from WRIR writers and DJs. These are explorative commentaries on albums from diverse genres. Learn about Afrobeat and avant-garde, cumbia and chiptune, psychedelia and prog, shoegaze and space rock. Issues are released on our blog every Monday morning, and a short musical preview is broadcast on WRIR Mondays at 2 p.m. Readers can browse through the catalog by genre, mood, or location and submit suggestions for album reviews at therummage973.wordpress.com. Support for WRIR is provided by TV Jerry, who has been producing creative media since 1989. TVJerry.com is also the home of Sifter, a new, highly opinionated, and sometimes snarky guide featuring previews, reviews, and profiles, many on video. TV Jerry and his contributors will cover movies, theater, art, music, food, style, and more at tvjerry.com. My name is Dowdy. This is Ambiance Congo, coming to you every other Sunday from 3 to 5 p.m. bringing you great Congolese music. And in this case today, I was going to do the first hour of nothing but the music of Taboulay, but I've just been enjoying myself so much. I don't know how you can get tired of it. I haven't gotten tired of it yet. I'm still going with the music of Taboulay. I got another request for you. This one requested by two people, both Michael and my friend Minu. They both want to hear Maze from Señor Taboulay Rochereau along with the Frisa International. We're going to play the LP version. This album was produced by Verkis Kimangwana, the great Congolese music producer, on his Editions Veve International label.
Nzoto maze na mona moto nini na mekana yote motema nanga ekangami motambo na hayo pape kisabati kala na sonyo elongi nzoke sangisa ba charme maze ole kante la bato banso bako baluka kitoke tonyo nzoto maze Bako ma baemba vraiment na mona teo Mobimba ya moto heto na nzoto n'elegance Ezalili kambo bana mibali bakufaye Bandeko vote la maze na linetie Leki ya mopati bi maze Aleka mibali mite mami kometa ho Mwana ya mama ite maze Bandeko vote la maze na linetie Leki ya charufaye maze Ale kami balimite mami kobeta e mwana ya mama ite mama
Olingonga na e tokanga na libanga to bwaka na e bale ya Zaire maswa madinda kala mabima teo e bima selibanga ya bolingo na biso Olingonga na e tokanga na libanga Bwakana ebale ya Zaire Maswa madinda kala mabima teo Ebima selibanga ya bolingo na biso
Kito kweto ndio nzoto maze Ongenga mafuta wolo na nzoto ye Mobimba ya moto heto na nyonso na bote Kobandali nzaka miso na nsukie Abwa kalokolo oyonde suka ya démarche aluka kinchasa mobimba bato akufaye
Olingonga na etokanga na libanga to bwaka na ebale ya Zaire maswa madinda kala mabima teo ebima selibanga ya bolingo na biso Nzoto maze Onge na mafuta wolo na nzoto e Mobimba ya moto eto na nyonso na bote Kopanda linzaka miso na sukie Abwa kalokolo oyo nde suka ya demarche Aluka kinsasa mobimba bato bakufae
Bolingongo mazina kokina yo na lingise yo suka sena kobala yo na kolesa yo maze baluki bakimi sayo na mode ya mosolo maze malongo linga mosala na kufana ngelele maze bakoselinga makambo mpona kosa na welengo mazina nazali na yo nakotika te suka se bakoka mwa ngai nakobala yo mande babakisi yo lokasa ya rouge na elongi ya 5 ans mande otali bango pamba po makasi ya bolingo nanga mande olobelaka nga nyonso bango bakolobaka kontre nga osoni bateli les yeux bateli les yeux suka se bateli les yeux bateli miso e Lango, mazena kokina yo, na lingi se yo, suka se na kobala yo, na kolesa yo. Maze baluki baki misa yo na mote a mon solo, maze balongo linga mosala na kufa na nzala, maze bako se linga makambo pona kota na welengo, mazena zalina yo, na kotika te. Sukase na kotika te Mande baba kisi yo lokasa ya bouge na elongi ya 5 ans Mande otali bango pamba po makasi ya bolingo nanga Mande olobela kanga nyonso bango bakolobaka kontre nga osoni bateli les yeux Bateli les yeux Sukase bateli les yeux Bateli misonga je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. I love you, baby, touch me. I love you, baby, touch me. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi.
Bamba moto yanga na yo eneki yaka tomanda pembeni inga na yo bakosala poto kabona po moko na biso amiboma ekoluka sentolangala tokola esala jili na romeo na nsima tokokoma nde marti ya bolungu ya bosembo bakosala nzembo po te basambelanga biso bobasantu sakramento Sangana si mate poto boino kito mi boma Esa motema awana santo lamu Bako kama toko lingana to lingana na monde ali boma Loko senga to balana elo koni ni bomoni ya mame Elo yo to ni mina biswa zambina sakramento Loko vana loboko na loboko na santo lamu
the late, great Tabule Rochereau, along with Niboma Mwandido, who is the president of the association that will be hosting the wake for Tabule Rochereau coming up very shortly. He passed away on the 30th of December in Brussels, and we've been playing tribute to him today. I was going to start off with just an hour of that, but the music was so great I did the whole 2 hours for Tabule, just queuing up records and enjoying myself up here. I hope you enjoyed yourself as much. My name is DJ Dowdy. This is Ambiance Congo, coming to you every other Sunday from 3 to 5 p.m. That last song, by the way, was by request, requested by also by a number of people. I had three requests in a row to end up the program. The last song we're going to play is a little short one. It's a song from Lo Bennell, a young singer, and she's going to be singing a version of a Tabule song that came out on an album on the African label, years and years and years ago, back in the 70s, I believe. And the name of the song is Maria Chantal, and we're going to be sung by someone else other than Tabule to end up the program. This is Lo Bennell. See you again in 2 weeks. Thanks for listening. Look for Greybeard in this time slot next week. And stay tuned at 5 for the Motherland Influence, 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds right here on WRIR 97.3 FM, your favorite radio station. Again, thank you for listening. Thank you for your comments and your calls today. Hope you enjoy the program as much as I did.
Moina. nanga Maria Chantal bo foto na makani simanga etikali bongo libela chérie na kolo bela yo ma bela bolingo awele kinangai bo sekira bolo bie na nimie bongerio Maria Maria Chantal tinela mai maloba na yo motema motema mwanga Bona la te copanza seo Maria Maria Chantal tiene la mai malo ayo como te mamo te mamanga Bona la te copanza seo Maria Chantal cuando baila Motema mwanga, mokolala te kobanza seyo.